Hello guys, this is RDM the Pod. Na tumerudi na episode 7 of this season 2. Asante sana kwa kuchukua nafasi ya kusikiliza. Leo tunaenda kuwa na topic nzuri sana. Ni siko peke yangu, nipo na rafiki yangu.
Hey guys, it's me Robin. Karibu sana RDM the Pod. By the way, Liz, the last episode that we had,
yeah,
ilikuwa na a lot of feedbacks. People were so happy with the topic. Mm-hmm. Imeheal watu wengi sana na wengi wanatamani sana kuja.
Really?
Yeah, kuzungumza pia kwenye platform hii ya RDM the Podcast.
That's,
I think,
nice.
We kama meneja masoko, na wili ulifikirie
Tupanue
wigo.
Ah,
wa wasikilizaji wetu wapate nafasi.
Kuna watu wana vingi zaidi vya kuzungumza, na it's a good thing kama baadaye tutaweza kuwa tuna watu ambao na wao wanakuja ku pour out, najua
what they have. Yeah, so what do we have today?
Leo kuna topic fulani vingumu, lakini nahisi it's necessary to talk about, kwa sababu nahisi kuna vitu vingi ambavyo vitabaki kuwa kimya unless we talk about them. Robin, mimi nataka nikuulize swali. Ili mahusiano yawe mahusiano, unatakiwa kuwa kuna nini?
Ili mahusiano yawe mahusiano, cha kwanza cha muhimu nafikiri ni compatibility.
Mm-hmm.
Kuna Kiingereza yani being compatible.
Compatibility.
Hiyo sasa being compatible. Yani
what levels? Spiritual level, physical level.
Every level of life. Mm-hmm. Lazima you guys have to be compatible. Compatible, okay. Ni kama like you guys mtaenda lakini there is somewhere you both of you have to work out together. Kuna kitu fulani.
Okay.
Yeah.
I understand. Sasa mimi nina shida fulani ambayo nimekutana nayo. Kama unavyojua, I talk to many girls age 25, 27, 28, 22, 21, mpaka wengine 34, 33. Kati ya kitu ambacho nimekiona kinawatesa watu wengi, especially sisi wasichana, mahusiano mengi siku hizi ni lazima awe yana sexual relationship. Sasa imefika mahali najiuliza, je, ni kweli kabisa kwamba mahusiano hawezi kuwa mahusiano bila hiyo factor kuexist? Sijui unanielewa.
Napata.
Brother Robin, yani kwamba siku hizi yani sex tunaita relationship. Kwa sababu kuna watu zaidi ya watano nimewauliza, kwani hayo mahusiano ni uko nayo sex? Sasa without sex hayo ni mahusiano kweli? Sasa nimekuta wengi wanaishia pabaya because of only seeing that factor as the only factor ya kufanya mahusiano yawe mahusiano. Kuna mwingine ananiambia, mimi nahisi ameniacha kwa sababu nilimwambia sitaki kujihusisha na sexual affair mpaka tutakapofika marriage.
Right time.
And right now yani unajua huyu mtu alikuwa very frustrated, ni binti alikuwa very frustrated kwamba sasa kwani mimi nifanye, mbona kama nakosa kuolewa because that's the factor kwamba inayofanya mahusiano yawe mahusiano. Sasa mimi huyu mtu atanioaje na niache kwa sababu unajua it has been this something don't realize maybe this thing hatukiongelei sana to the point ya kwamba kila mtu anaenenda kwa vile anavyoona yeye ni sahihi, na ambao wako sahihi wanajiona wako sahihi, na ambao wako sahihi wanajiona wako sahihi. Wewe unalizungumziaje hili swala zima? Ni bado sijapata the right way to connect everything, but what I'm trying to say is hili swala zima la sexual relationship kuwa the main factor ya mahusiano kabla ya ndoa, unadhani lina faida sana?
Mimi nimeenda kupa experience moja.
Yeah.
Kuna mshikaji wangu mmoja hivi aliniambia kuna language, yani lugha ambayo sisi vijana wote tunaitumia. Akaniambia mimi siwezi kuwa kwenye mahusiano na dem alafu tusifanye kitu chochote yani. Au mahusiano gani sasa? Kwa nini uwe kwenye mahusiano? Kuona kaja kugundua kumbe tatizo ni lipo kote kwa sisi vijana wa kiume na vijana wa kike. Yani sisi vijana wa kiume tunapoingia kwenye mahusiano tunadhani kwamba it's all about sex.
Sexual pressure.
Mm-hmm. Na pia wadada wanapoingia kwenye mahusiano na mwanaume they think kwamba it's kuna mwandishi.
That's the trend.
Kuna mwandishi mmoja ashe kuuliza hivi mdada ukiacha, alikuwa anaongea both parts. Akasema hivi mkaka, kwenye mahusiano yako ulionayo, ukiacha sexual pressure, kuna kitu gani kingine wewe na mwenzio you contribute to each other kujibuild up?
Okay.
Zaidi ya hicho. Akasema asilimia kubwa ya vijana hawana kitu kingine cha ziada kwenye mahusiano yao zaidi ya hicho. kitu ambacho pia wanafanya, ambacho wanakifanya kwa dini zote mbili sio sahihi. Lakini akasema ukitoa hicho kitu hapa saizi atokee kijana niambie, bwana sisi ukitoa the sexual pressure, sisi tuna extra thing tunafanya ambacho kina to build sisi, iwe economically, socially au kivyo vyote vile. Nitaka nipige na politically hapo. Hatari. Hey. Ona, kwa akasema mkiwa kwenye mahusiano hii ambayo tunaita courtship, sexual pressure should not be a priority kwa muda huo. There are a lot of things nje hicho kitu mnaweza mkafanya na mahusiano yenu yakawa more strong kuliko mkaendekeza hicho kitu.
Umeongea kitu kimoja hapo wakati tunaanza kabisa umesema compatibility. Sasa I think compatibility has levels. Kwangu mimi one thing it's spiritual compatibility, which is the most important, spiritual alignment. Lakini sisi tunaanza na ile physical connection. Kwamba I'm attracted to this person sexually and this is what I think will be the foundation of us. So wengi ukiondoa kile kitu unagundua they have nothing.
Nothing else to offer.
Not just to offer, even to receive from that other person. Hamna kitu kingine totally. Na nimegundua hichi kitu kina wa frustrate sana wanawake wengi because they think when they give themselves sexually to men, it's like an exchange for them to get the love that they receive. If not, then they're not going to receive anything from that man. And it has to work. Unajua kwa sababu I believe sisi wanawake, of course we are sexual beings, lakini hatuko driven with sexual desires as much as the way men claim kuwa design diva, which I also believe hapana. You disagree with that?
I know. I agree.
You agree. Kwa hiyo unakuta when we women give ourselves sexually, alafu tunagundua sasa baadaye kwamba huyu mtu hatuna compatibility kwenye labda spiritual level, kwenye hiyo levels zingine ambazo ni muhimu kuangalia kama tuna tunaanza kuona kama hatuwezi kutoka, inabidi tung'ang'ane kwa sababu we have already given ourselves so much. Yani sisi tunaonaga kama that's the best we can offer in a relationship. Like our bodies are the best thing we can offer to these men to make them realize kwamba we have given them everything, so they have to give us security, they have to give us financial backup, they have to give us marriage because we have already given ourselves like that. Sasa nimegundua kwamba hii inatukosti sana at the end of the day. Because I feel like men, to you sex is something you can get. Women, we feel like it's something we can give. Unajua eh?
Umesema something we can get kumarisha?
I don't know. Nimesikia same nyingi kwamba you guys are designed that way to be sexually or whatever. So in the minds of many, ni kwamba yani men do that, they have nothing to lose. But for you, a woman, it's like it's different. Though I think it's just the same.
It's very the same. Basi tu ni jinsi tu society ilivyo.
Ime
shape hicho kitu kinaonekana hivyo. Alafu ni sisi tu wenyewe tunavyoishi kwenye jamii. Fanya vitu vionekane ni kwamba one side ndo. Yani melalia sana one side.
Hata ukisikiliza society wanapoongelea kuhusu you men ni kwamba like you can't control yourselves. Yani all men are like that. Lazima mwanaume uwe hivi.
Usione umeona hizo perspectives.
Yeah.
Those nazo kwa hata mtoto wa kiume mdogo, hata kama ni mdogo anavyokuwa
anajikua kielewa kwamba mimi lazima ni.
Umeelewa? Lakini mimi I believe wapo wanaume ambao kama unajua Mungu alivyotuumba, kama mwanamke anaweza kujizuia, basi wapo hata wanaume ambao wanaweza kujizuia sexual pressure. Hawezi, wapo ambao hawezi kuiforce kuifanya itokee. So mimi na mean everything is possible.
Na hii imefanya hadi wasichana wengi wajisi au hata vijana wengi kuhisi kwamba kujitunza ni ushamba.
Okay.
Like unajitunza for what? I can just like kila mtu anafanya hicho kitu, so kila mtu ana ile need ya ku get on with it ili tu I feel kwamba na yeye yupo miongoni wa wale ambao wanajua kuhusu hicho kitu. And I feel like the church has a very vital role in this, kuwasaidia most Christian youth ambao wanakuwa kutoingia kwenye hii dhambi, kwa sababu the most you can get from church ni kwamba sex is bad. Yani that's as far as they can go. They'll just tell you sex is bad. They won't tell you why. They won't tell you wani wawezu kukupa sababu zingine za ziada. Utakwambia tu ni kitu kibaya, kuna magonjwa, kuna nini, but like people use condoms. Watu wana namna ya kujiprotect na uzazi wa pango na kila kitu. So if with all that, then is it good then? Kwa sababu natuambia ni mbaya kwa sababu no spiritual reasons given. Hakuna kitu, yani hatuna elimu ya ziada ya kujua ndani ya imani zetu. Kwa nini hichi kitu? Si kitu sawa when it's not.
Na dhambi zingine wanafundisha.
Lakini hii ni ambayo it's untouchable.
Haishikiki.
Yani, what I want with this episode ni kumuambia kijana flani au binti flani kwamba it's okay with where they are. Yani wasikia kaona kama the evil is the norm. Kwamba lazima mtu utoe bikra yako. Lazima mtu ujaribu anakuambia. Lazima utesti mitambo kabla ya ili kujua kwamba vitu viko. No, this thing was not designed for testing. It was not... Kuna, siku moja nilikuwa nasikiza kitu anasema no, sex is not a discovery. Yani it's not an exhibition kwamba yani you have to like test it out to know how it works. And I wish vijana wengi wajue kwamba sex is not a bad thing. God designed sex and I don't think I think it's the best thing God created. Unajua I'm so yani mimi mwenyewe kwa sababu nimekuwa kwenye yale mazingira kwamba you can't talk about certain things hata hapa napata ukakasi, but I know like somehow kuna kijana au binti akisikia hichi kitamsaidia. Like sex is not a bad thing. It's not. They lie when they say it's a bad thing. It's a beautiful thing, in fact. It's so beautiful. It's so powerful to the point God said it has to be within a covenant because it has a way to destroy someone.
Yeah.
It has a way kuharibu kila kitu kwenye maisha ya yani it's so powerful to the point God akasema hiki kitu kisifanyike nje ya kuta nilizotengeneza mimi, which is the covenant of him, man and God, which is marriage. And I feel like it's the devil's agenda, Robin, kutengeneza kizazi ambacho hakiendi sawasawa kwenye hili siku hizi. And I'm not speaking this in the point of condemnation, Robin, kwa sababu mimi ni msichana niliyezaliwa nyumbani. Umeona, so I really speak this from a point of love. Unaona? Ni kama shetani anataka ku create generation ambayo watoto hawako kwenye nyumba zilizo kamili so that it can be very easy kuingiza agenda zake kiza, na kinaendelea kuwa hivyo. Most of us tumepata neema ya kukua kwenye familia ambazo baba na mama wapo. Wengi tunawaona babu na bibi wapo hivyo. Lakini generation hii ya sasa hivi
inakufa
hicho kitu. Yaani ni kama it's okay wewe kuzalia nyumbani na familia. Yaani it's just okay. Nimefika kipindi ambacho hata sisi wenyewe hatushtuki sasa vitu kama hivi, like okay, kimemtokea fulani, let me make my life well, na mimi kisije kikanitokea kitu kama hiki, nitengeneze vya kwangu vizuri. But the devil is pushing on this agenda. Wadada tunakuwa tuna watoto wa kiume ambao tunawalea wenyewe bila authority ya baba kuwa kwenye maisha. Alafu wengi ambao tuko hivyo tumeanguka, bado hatujataka kusimama vizuri na wokovu, kujua Mungu anatuambia nini hata katika kuanguka. There is grace, and grace is pulls you back to discipline, pulls you back to God ili usikie sasa Mungu anakuambia nini juu ya muendelezo huo wa maisha ambayo ametokea. We no longer have men in our children's life to teach them the word of God, to have an authority over their life ambayo itawashape kuenenda kuwa watu wema, vijana wema. Instead, we are like in so much pain because tumekosea, and yet hatupatii, yani hatujirekebishi kurudi kwenye mstari, but instead tunaendeleza hivyo vitu. Watoto wetu wa kiume wanakuwa wanaenda wanafanya the same things to other people, na inakuwa an endless circle ambayo shetani anaingiza agenda nyingi just because hizi familia haziko pamoja. I feel like that's the agenda of the devil, kutengeneza a generation where, yani anapiga kuanzia ile system ya kwanza kabisa ambayo ni family unit. Baba asipokuwepo, mama asipokuwepo, mtoto yani
mvurugano.
Nimeongea mengi. Baka sijui kipi kime make point, kipi akija make point.
Hatari. Nadhani ndo maana tunasema it's high time sasa. Like youth should come back and kushikilia sana imani yako ambayo unaishikilia. Manake kile kitu ambacho kinakuongoza kufanya vitu kwa usahihi. Yaani ukishakuwa na hicho kitu kinachokuongoza kufanya vitu kwa usahihi, kama alivyosema Lisa before, kwamba sasa unabidi urudi kwenye miongozo. Tuseme miongozo ya dini yako ambayo inakuongoza. Na mtu yote akishasimama kwenye miongozo hiyo, ni vigumu sana mtu kufanya vitu katika makosa, aka kukosea. Mimi I can say that.
Na nikapata this scripture.
Mm-hmm.
inatoka 1 Peter chapter 2 verse 2 inasema like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Yani tangu tukiwa wadogo inabidi ni nature yetu sisi ku crave kulijua neno la Mungu, kuishi katika neno la Mungu. Yani kuna namna hata desire zetu tukikaa kwa Mungu zinakuwa switched to what God has willed upon our lives. Kwa sababu imefika point tunaona kama tuna compromise kwenye vitu fulani fulani, like tunasema sex is something you can't control. You just have to give in because you're in a relationship. Uzinzi tunaita mahusiano siku hizi.
Uzinzi?
Tunaita mahusiano.
Okay.
And we no longer see the importance of submitting our desires. And we can only win that if we only crave the word of God. Ambayo itaturudisha katika misingi ya kwetu sisi. Jinsi tulivyokuwa before the nature of sin and our own personal desires kuwa. I don't know if I'm making sense.
I get you. Laba, I get you so much.
So the only way we can win this is if we root ourselves much more into the word of God, because there we will not only go by our desires, we will now be willed upon what God desires for us with our life. And I know this, any this podcast, it's not for those ambao wameanguka or anything. I'm just trying to say something to that person ambaye anaona kama it's not worth it anymore kukiweka, because she has been that way for the longest time na hajapata mume, umeona, wala hajapata mtu wa kusema kwamba anataka kusettle naye because amejitunza or whatever, whatever. So, and to that person who ambaye tayari ameshaanguka, it's okay, you can like start over again. It's not late. Yani hujachelewa to like do it all over again with Christ.
Muda bado upo.
Yeah, and I feel like Jesus loves us so much. There is so much grace for us. Yani tusijione tena hatuna thamani kwa sababu umetumika sana, kwa sababu ulishafanya hivyo, expecting to get loved. I know sometimes hivi vitu tunavifanya kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Kuna watu watakupewa attention nyumbani. And you feel like if I have a sexual relationship with this person, nitapata attention kutoka kwake, because I feel like this is something valuable to me. And without knowing kwamba we destroy ourselves to the point kwamba tunajihisi we are no longer worth it in the eyes of the Lord. It's not too late. Yeah, that's all I wanted to say today.
By the way, mimi kitu kikubwa ambacho naendelea kusisitiza, we have to go back to the roots of our religions. Yani tuka follow those roots and of our beliefs. Tuki follow the roots of our belief, mina kila kitu kitasimama kwenye mstari wake. So leo RDM the podcast tulikuwa tunatoa nondo nzito sana. Lisa, thank you so much.
Yeah, and one more thing. Just because there is evil in the world, that doesn't make it the norm. Yani kwa sababu tu imekuwa ni kitu cha kawaida tunakiona kila siku kwamba mahusiano lazima iwe, that doesn't make it right. We still are ought to call and be what is right. O hata kama wengi wanakifanya, hakimaanishi kwa sababu wengi wanakifanya
basi ni kitu
sahihi. Kwa usijione wewe wa tofauti. Yaani usijione wewe wa tofauti. Umeona? Learn the next time, I think tutajifunza usafi wa roho, because what I'm trying to say, it's not just because you are a virgin basi you are good. Unajua? Holiness requires more than that. That's a topic for another time. Lakini what I'm trying to say is linda sana ulicho nacho.
Sawa. So guys, nafikiri mwisho hapo ni linda sana nini? Ulicho nacho. Kuna ule mstari unasema kwenye Bible. Ndio atafutia next time ndio hapa. So this was RDM the podcast, and we are so happy to have you today. Any comment, anything you want to say, any topic you want us to discuss, ingia kwenye kurasa za Instagram za RDM the podcast to DM. Sisi tutaishi nazo. Au unasema?
Yeah, ni Ufunuo 3:11 mpaka 12.
Unasemaje?
Unasemaje upesi, shika sana ulicho nacho asije kutoka kitwa tajiri yako.
Asante. Next time guys. Thank you.